na kusema unajieleza we. Soro na minyama nyama chana chema na kivisha pete kabla lija za manjua. Ni kwa nema kukupata wewe na unazari sana. Nipende mama na muomba Mungu nazisidisha na tu. Akikula na kula, akilala na lala, nitalala nae. Kuachana jicho jicho ni kwangu shere. Nifunge kamba nisionoke nizibe nisione. Chochote nikianguka uniokote ni deke deke.
Wakonde mapaka mapepe nilishe baka ninenepe. Wakituona watu kwepe wawewe seke.
Unanikoleza unanieleleza. Sema unajieleza we.
KGT mixed this track.